Sohlukana kodwa lento yenzeki obathu baby ungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni
wowendizamshini baby
angizokuthengela
I'll come up and watch it. When I'll go on.